Make it on the beat.
Our city. Yeah, in apologies, non bene ma sorgis, kwenye monologies, non shon bene colleges, tulisha patches, and now we are badges, ni bene orgies, na yu cha kuapa G's. I'm sorry, medias, kwa, nilicho kosea, wazima muda mrefu kichwani usipoletea, usafi na utulivu, sasa utimamu umerejea, na muwaombee Mungu wale waliombea, wale walofurahia, sasa karate imegeukia, makaburi atukuchimba sisi wenyewe tafukia, fans mnajua sisi. I'm sorry, kwa kimbia kitwenu na waletea rap game ya tizi na lipea. Ni ukweli melegea maana utamu lipotea. Weupe tuatachezea na ukweli utabakia. Watupu tuatapotea ukweli kama utopotea, right?
Oh, maisha ya na replay kamshale wasa. Kwa muda lopateza wala sikati tama. Nanya nyuka tena pale lipoteleza. Oh, wache yalo pita pite.
Na sio tena ra kuyapoteza maisha na kuyarudisha maisha, kubadilisha maisha, kubadilika kisha. Mambo yanaenda sawa na njia mpya maisha. Fanyi kazi na ego, sikiliza super ego. Nimechoka na vipigo, ni ya Mungu ndo mapigo. Shetani huna chako, wafate tu mandingo. Ndoto za kota hela, siziamini. Nenda katafute hela, utoke uko chini. Inachekesha, muda wote kukava kwa siku. Kesho sijui, niko makini na hii siku. Jana ilisha pita so naangalia hii siku. Na mabadiliko hayaje tu juu ya siku. Ni mchakato yani mdo mdo. Turn around chap kisha mdo mdo. Ni mchakato yani mdo mdo. Turn around chap kisha mdogo mdogo. Yeah.
Oh, maisha yana replay kamshale wasa. Kwa muda lopoteza wala sikati tama.